You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ua whātū lafanoina i New Zealand se sā i tangata mai whafo e le o ni siti seni Aotearoa o na lātou whātawina whale e avea mā lātou aseta po o mea tō tino. O se whainga e tau tāo fiei le sitia o le tau o whale a tō ai ma le uti uti o avanoa i tangata anu o New Zealand e lavati ai le tau o se deposit matatongi ina se mō kesi. Whaato ao ole nei o New Zealand e se tūlanga whapenei i le ono se fulu malilima tausanga ua mawae. O le matua whainga tā i tangata anuu, ona tā wātia e a inga, e meise lava i lātou whaato a mata ona tā wātia e a inga. Ona lātou lavatia i a le taua se fale, e se nono ngā tupe, se deposit, e whaiei se nono ngā tupe mō se mō kesi. Ae, e ilalo ifo le lua se fulu mele lima pa sene o tangata, ilatou i le mātutua e fāse fulu tausanga a ngā i ilalo. Olo ononofo i fale, olo o lātou whātau wina i se nono ngā tupe, po olo o tau service, po o totongi i se mō kesi. Nā o le lua se fulu mele lima pa sene a ngā i ilalo, o tangata e fāse fulu tausanga le mātutua a ngā i ilalo, olo o lātou lavatia, ma olo o lātou tutongia o lātou lava fale i le taiminei New Zealand. Na whaalia Erica Altman o le University of Tasmania o le whaatwhita uli fale i New Zealand e afua mai le si itanga i le au whai o tangata. E le o tutusa ma se si itanga i le au whai o fale olo o fausia. Atoa i a afianga mai whalevela ve whaanatura e pei ole mafui e na mōli mauina i le tāuranga o Christchurch. Ai ole isi whawhita uritele i New Zealand. Ole whaatau e tangata māu mea po tangata māu oloa mai fafo. O whale i Aotearoa, mōni polo fiti po o se investment.
New Zealand has a lot of the same problems that Australia does at the moment. That is booming prices, not that many vacant residential properties available, an increasing squeeze on renters, and a large number of overseas investors that are seen to be driving people and locals out of the property market.
Professor Erica Altman o University of Tasmania. Aele o a afiai tangata anuu po sitiseni Ausitalia i le tūla fono le neia New Zealand. Olona winga i a whapea o ieisau miliona tāla e fia whaatau waisau whale i Aukilani, po Wellington, po Dunedin, po Christchurch, i lea o tāo fiai oe o le sitiseni Ausitalia i la lore tūla fono le nei. Ae, a o se milionea mai Saina, po se milionea mai Amerika, po o nisi atunuu. Ia, olo o a fiai la i la lore tūla fono po le sā le nei ala whainga malo i Aotearoa, ma e le mawhai o na lātou whātauina se fale i New Zealand.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.